kutoaleta,
kwako nijifiche, kwako furaha nitele, kwako nipumzike, kwako
mzigo unitue,
kwako ni salama, kwako paradise, kwako kilio punge, kwako raha na starehe. Every day seems like holiday, yeah, yeah. Hata niwe na we, maisha milele, nikuimbie, yeah, yeah. Nikuimbie, yeah, yeah. Nikuinue, we peke, yeah. Kwako kunivutie, kwako nisiondoke, kwako nijivunie, kwako napata yote, kwako ni salama, kwako paradise, kwako kilio punge, kwako raha na starehe. Every day seems like holiday, yeah, yeah. Hata niwe na we, maisha milele, nikuimbie, yeah, yeah. Milele na milele umetukuka ewe Bwana, milele na milele tunajivunia wokovu wako, milele na milele tunaliinua jina lako.